Yeah.
Ay, Osman Grenes de Alión.
Se me la almohó. Se me la, ya, ya, ya. Inga chilinda baya kiso banki inga uga ashe. Angiti wenu ya zazu makwa pensa ichika uga ashe. Inga chilinda baya kiso banki inga uga ashe. Angiti wenu ya zazu makwa pensa ichika uga ashe. Yeah, 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 manjung postelia. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Nginovelege kuwe, nginovelege kwentombi yami. Nginovelege kuwe, nginovelege kwemuntu wami.
Shalala, how man you so full and I'm a camera. Shalala, how man you so full and I'm a camera. Aye, yes, you when we are twalos. And the ones I'm no man, we are tambog. Hano man in yakus, we are shwabon. How my young say you mam, so chawulana. But it's all a womb for steel. Yakus of la lelu, womb for steel. Ne mali yami solo ungitsotsile. Ayiphelanga nentombi usukhohliwe na. Mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Yeah, yeah.
Ingathi le ndaba yakho izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ukahle.
Yeah, 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 manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.
Uyashutha mangikhuza uyangthuka usuqala ukungihlupa maqeda lapho ungibiza ngesithutha wena uyathanda vele ukuwa mangikhuza ujabula usukhohliwe sakhe isikhundla ncono siyeke mali ekuhlula abangani bami ngapha bangijabuke umakwapheni ngapha uyasijabule. Entabeni zethu nangu yacambuke mangaphuma kuwe ngizokulule.
Ingathi le ndaba yakho izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ukahle.
Yeah, 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 manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.